Muvugizi wa RIB Murangira Thierry yatangaje kuri wa gatandatu w'icyumweru dushoje ariko nibishaka Emmanuel wari umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB yatawe muri yombi
akurikiranyweho ibyaha by'ubwambuzi gushukana no gukoresha inyandiko mpimbano nibishaka yarezwe n'abantu batandukanye ko yagiye abaka amafaranga abizeza kubashakira viza yo kujya muri Amerika yarangiza ntazibashakire ndetse ntabasubize n'amafaranga yabo ibikorwa rero nk'ibi bikaba bigize icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya
Bwana Murangira yavuze ko nibishaka Emmanuel afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera uyu aje yiyongera ku rutonde rw'abandi bayobozi cyangwa ibyamamare bagiye bafatwa bagafungwa muri iyi minsi mu bihe bitandukanye harimo wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco Bwana Bamporiki Edouard ariko bakurikiranwa adafunze barimo Ndimbati wakunzwe cyane mu gukina filime z'uruhererekane harimo Ishimwe wateguraga amarushanwa Nyampinga w'u Rwanda ndetse na Nyampinga wa 2017 harababona ko muri iyi minsi hasa n'ahavutse inkubiri yo guta muri yombi no gufunga abantu ku muvuduko utari usanzwe ariko Bwana Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha avuga ko nta gikuba cyacitse
ntabwo ariko njyewe mbyumva sinako bigomba kumvikana ngo ikintu cyose ntabwo ifatiro ryaba ari uko wenda kanaka yafashwe agafungwa cyangwa se akabakurikiranwe siryo fatizo mu mibare igaragara nta nubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha abakurikiranwa bari hanze nibo benshi mu mibare duherutse gutangaza biri hejuru ya 65% ku bantu bakurikiranwa bari hanze
ikindi kitavugwaho rumwe n'abatari bake ni uburyo bw'imikurikiranire yabo kuba hari bamwe bafatwa bagahita bafungwa abandi bagakurikiranwa badafunzwe kandi ku byaha amategeko afata nk'ibiremereye bamwe bakabifata nko kutareshyeshya abanyarwanda n'ikibazo ministre w'intebe w'u Rwanda Ngirente Edouard aherutse kuvugaho mu kiganiro yahaye itangazamakuru mu cyumweru gishize
ubundi ntabwo twemera corruption murabizi nyine ba ministre bava mu banyarwanda twe twifuza kwicika burundu ariko kiza iyo yemeye icyaha nyine icyo ginzego z'ubutabera zikora akazi kazo ibyo case mwumvishe Uganda investigation barimo kuyikora hiperereza ngira ngo nakimwe ahubwo kikwereka nyine ko ya tolerance koko ari zero nuko na ministry wabifatiwemo bihanirwa iyo abatari zero uwo minister ntiyari guhanwa ariko mwabonye ko nyine yakorewe investigation naho ubwo arabyemera igisigaye twareka nyine ubwo inzego z'ubutabera zigakora akazi kazo
umuvugizi wa RIB Murangira Thierry asobanura ko ibyaha nibishaka kurikiranweho biramutse bimuhamye hanishwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 ingingo ya 174 mu gitabo cy'amategeko na y'u Rwanda iteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye yose cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yiyitirira izina ritari rye cyangwa se umurimo adafite ububasha cyangwa kwizeza ikiza cyangwa se agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 nibishaka yahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije wa RGB kuva mu kwezi kwa 7 umwaka 2019 Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.